You wanna be my company? Neza kuseti yo kiseti ngikingwai.
Wow wow. Nasema nshike mara mia, nshike mara mia, nshike mara mia, nshike mara mia. Ukiachilia, minta achilia. Ukintandisia, minta pandilia. Nasema nshike mara mia, nshike mara mia, nshike mara mia, nshike mara mia. Ukiachilia, minta achilia. Ukintandisia, minta pandilia.
You wanna be my company,
company.
Baby, you are meant for me. Neza kuseti yo kiseti ngikingwai.
Sisi
semazi tu umeniwai. You wanna be my company,
company.
Baby, you are meant for me. Neza kuseti yo kiseti ngikingwai.
Sisi
semazi tu umeniwai. You wanna be my company,
company.
Baby, you are meant for me.
Neza
kuseti yo kiseti ngikingwai.
Sisi
semazi tu umeniwai. You wanna be my company,
company. Kisha pull na alisha. Nina mtego nimeweka, nitashika. Kuna jegi nimenyonya, tulika sita. Kuna maya inatafuta na siza ista. Mizi tisa, a brand new creature. Najua we ukianza, mino ntamaliza. Na ukifambo, ninta kupandisha. Jua we ukistambo, minta kulainisha. Yeah, na tukikado, mino ntaingiza. Na jegi macho iko red na si usingizi. Nili die Johnny Blow na Joe Pulizi. Alikuwa mika mtani 4 weeks, she's missing. Nasema sweetie living her dick ni pretty.
You wanna be my company, baby, you are meant for me. Neza kuseti yo kiseti ngikingwai. Sisi semazi tu umeniwai. You wanna be my company, baby, you are meant for me. Neza kuseti yo kiseti ngikingwai. Sisi semazi tu umeniwai. You wanna be my company,
company.
For me, neza kuseti yo kiseti ngikingwai. Sezi semazi juu umeniwai. You wanna be my company.